waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaanba halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa duhur talaada ah oo taariikhdu tahay 15 July 2025, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: mar kale oo lagu baaqay in loo ildheeraado calaamadaha hordhaca u ah cudurka meningococcal, bangiga dhexe oo soo jeediyey in la tirtiro dulsaarada credit card-ka iyo debit card-ka marka wax lagu iibsanayo la dulsaaro, iyo Zelensky oo Trump uga mahadceliyey hanjabaadii Putin. Ilmi baaris cusub ayaa sheegaysa in in ka badan 3 meelood dhalinyarada ka shaqeysa Australia aysan helin mushaharkii ay xaqa u lahaayeen ee ay shaqadooda ku mutaysteen. Ilmi baaristan oo ay samaysay Melbourne Law School ayaa sahamisay in ka badan 2,800 qof oo da'doodu ka yar tahay 30 sano. 3 meelood oo tirada kamida ayaa la sheegay in mushaharkoodu ka hooseeyey heerka ugu hooseeya ee sharciyan la ogol yahay oo ah $24.95 saacadii, halka 4 qofba midkood uu sheegay inuusan helin gunnada howlgalka ee howlgabka aan idhaahda ee loo yaqaano superannuation-ka. Khubaro ayaa ka digaysa ama uga digaysa dhalinyarada iyo waalidiinta caruurta yaryar haysta in ay u feejignaadaan calaamadaha hordhaca oo ah cudurka meningococcal-ka oo hadda ka bilowday Australia. Infection-kan bakteeriyada ah ayaa dadka ugu dhici kara si lama filaan ah, waxa uuna si degdeg ah u keeni karaa la yiri dhibaatooyin khatar ah oo nolosha wax ka bedeli kara. Calaamadaha cudurka waxaa ka mid ah qandho, madax xanuun, qoorta oo qallafsanaata ama curuq u galo, iyo finan gaduudan. Jaamacadda Western Sydney University ayaa sheegtay in ay iyaga oo ka faa'iideysanaya deeq uga timi hay'adda Gates Foundation ay sahamin doonaan sidii ay u tayeen lahaayeen fahamka xirfadlayaashooda caafimaadku u leeyihiin dhiigbaxa culus ee caadada iyo dhibaatooyinka kale ee la xidhiidha caafimaadka dumarka. Dhiigbaxa culus ee caadada ayaa ka mid ah kuwa aan weli si ku filan adduunyada oo dhan looga baadhin, iyadoo oo la sheegay in ay saamayso 4 haweenba midkood. Agaasimaha guud ee Business Council-ka Australia ayaa sheegay in wareegga 8-aad ee shir madaxeedka Australia iyo Shiinaha ee ka dhacaya Beijing maanta oo bisha July 15 uu yahay fursad muhiim ah oo lagu xoojinayo kobaca dhaqaale ee labada dal. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese iyo Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa ka qaybgeli doona shirkan, waxaana sidoo kale joogi doona hoggaamiyeyaasha sare ee ganacsiga labada dal. Bankiga dhexe ee Australia, Reserve Bank, ayaa ku taliyay in la joojiyo khidmadaha dheeraadka ee la saaro kaararka debitka iyo credit card-ka ee Australia, taas oo macaamiisha iyo ganacsatada u baajin doonta ilaa 1.2 bilyan oo dollar sanadkiiba. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa uga mahadceliyey dhiggiisa Mareykanka Donald Trump in uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu bartilmaameedsanayo Ruushka sabab la xidhiidha dagaalka socda ee Ukraine awgood. Trump ayaa markii ugu horreysay intii uu ku soo laabtay aqalka cad ballan qaaday in uu Ukraine siinayo hub. Mr. Trump ayaa sidoo kale waxa uu Ruushka ugu hanjabay cashuur culus hadii uu yiri Vladimir Putin oo san heshiis ku ogolaanin joojinta dagaalka muddo konton maalmood gudahooda. Maanta oo talaada ahna saadaasha hawada ee waddanku waa sidan. Aan ku bilownay magaalada Perth waxaa la filayaa ruux ama labo 18 digrii, Adelaide iyo Melbourne oo labadaba ah ruux ama labo iyo 15 digrii, Canberra dedo subaxii hore ahayd iyo qayb ahaan daruur 11, Sydney qayb ahaan daruur 17 digrii, Brisbane iyo Darwin oo labadaba qoraxa 24 waa Brisbane, Darwin waa 30 digrii. Halkii dollar ee Australiana maanta waxaa lagu sarifayaa 5.6 senti oo dollarka Mareykanka ah, warkeena intaas ayuu ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.